yamde sappo e tati dum woni to bankas leydi mali e do RFI fulfulde to pari yamde sappo e joyi
rama diallo
e humpitaade kibaruuji ɗi hannde ñalooma ɗo RFI fulfulde to Mali toon en caggal piyanɗe joom en kaɓorɗe caabiiɗe mayɓe temedde e capanɗe tato e ɗiɗo to diwal bankas hakkundere leydi ɗi hannde ɓiɓɓe diwal ngal ana gon e seppooji andinde mette maɓɓe on wakkati nelaaɓe laamu ana keɗa to Bonora o waɗi kuŋngi kewɗi du'anaade leydi Mali e nde sunaare nanaama to Burkina Faso toon laamu leydi ndi hoyni dabareeji kesi ittude saɗɗa rafi ndeenaagu ɓe ndarni hono golle konunkoɓe e kese jo'intinde ɓen to soɓɓire e to lettugal leydi ndi mbiyen tan yiitude dabare keso dalili ndenagu woɗi du to France toon muuya Emmanuel Macron laamiɗo leydi ndi ana won yewtidinde hooreɓe politique leydi ndi hannden o waasi telle dande mawnde to suudu député en o huccodiral Jean-Luc Mélenchon e Marine Le Pen mayodiroɓe makko joni na mbiyen ettodiroɓe makko to sembe politique on calminama ɗo RFI fulfulde kibaruji ñalawma ɗi to leydi Mali toon en caggandelle fiyande wande to diwal bankas toon en sunaare ana won e leydi ndi ɓiɓɓe diwal ngal ana gon e seppoji hannde andinde mette maɓɓe laamu ana heɗa e ɗe nokkuje a salminama Aissatou Ly
a jarama rama e o saha kene tonno e ujunnaji e ɗiɗi e ɓiɓɓe diwal bankas ngal jalti seppude hollude metuɓerde mumen e fiyande jihadiste waɗude jalaɗe jaɓɓiɗe ɗe e guure gonɗe toon ɗum woni jalasagu jamweli desagu kayne e ñingde rafi ndenagu wondi e diwal ngal gollorɗe gonɗe toon fof guddi ɓe gandini ɓe gudditta so wona tan mette mabɓe natta humpidde e hiiso baɗago hande kene yaha e temedere capanɗe tati e ɗiɗo siwil en mbara e fiyande nde ene hasini limo ngo ɓeydo nde wonno ha hande won majjuɓe jiitaka laamu ngu andini e fuɗɗade ñalawma hande o balɗe tati suuno mbaɗan rama
Aissatou Ly laamu ana dooma to bankas hannden
noon tigi gouverneur diwal ngal kañum e préfet o jehino toon altine hankinde to jalasagu duwanade mayraɓe ɓe talata hannde nde jagorɓe ene pada e diwal ngal won wiɓe ni hawnaki Assimi Goyta kañum ne yaaha toon goomu konunkoɓe fedde mawde adunaru ndu kañumen kolli ene jiiɗi tawede bankas ɓe mbaɗi windande beela laamu ngu rokkaɓe yamirore walloyde e rende siwilen wonɓe e diwal ngal fedde mawde adunaru ndu e goomu kisal mum ni ñingi ngo wargo waɗugo to bankas e waɗugo to gawo asay ƴaɓɓine nde ha saabi mayde nogayo yimɓe hono noon dendagal perde politique to Mali
fa joni to Mali ɗi kibaruji mettuɗe altinere kengan toon du ko silwini yi'ama seraji wuuro Boron diwal Kulikoro toon en yimɓe jeɗɗo jiyama mbaraɓe ligay ka gota ɓe jiya Abdoulaye Diko a salminama
mi salminima Rama Diallo
Abdoulaye Diko ɓe yimɓe fou wo yimɓe galle goote
noon wi en seede mo RFI fulfulde heeɓi haaldude e wimakko e puɗɗode lewru ndu konnunkoɓe Mali salde mum en noddirtondu kila tigui kañ en nangui ɓeeɗo yimɓe dental yimɓe jeenayo nanga e ley galle goto e ley wuuro Dakolo Mbougou ɓe fou ɓe rimdaɓe noon ɓe enɗam gotam e duuɓi mabɓe ana hakkude duuɓi noga e nayyi yaade duuɓi capanɗe jeegom e nayyi gila ɓe nanga kabar mabɓe fof heɓaka so wona altinere keyen jeɗɗon e mabɓe jiita e ley luggere wootere ɗo woɗɗa Boron ɗiɗon heddiɓeɓe kabar mumen heɓaka joni noon koreji mabɓe ɗi ana miili ɓeeɗo yimɓe fof hono ɓeeɗo yimɓe ɗiɗon heddiɓe du yo waraɓe noon so gatta e ley gayɗe hannden yimɓe oɗo galle ana e suno sunare mabɓe hono yimɓe mabɓe mbaɗama eɓe tawdadu e kulol padi hono majjum no fillo e RFI fulfulde tewti hono haaldude e heɓude konngol kono leydi Mali jonnon jaabu fof heɓaka tafan anden tan wiide hono yimɓe waraɓe jiite e ley gayɗe wona junon go'o e leydi Mali eɗen miccito ko sakti waɗude ko yo yimɓe yiitaɓe gosi e ley luggere toon du kono leydi Mali e gollidi mumen Wagner tuuma waɗude ɗum fayso tawi ɓen penni tuuma ka
wodi Abdoulaye Diko pa en to Burkina toon en hooreɓe leydi ndi kamɓe ɓe koyni dabareji kesi hono haɓugon e rafi ndenagu ɗum ɗo en koɓe joddoken e laamu leydi ndi kamɓe hooreɓe konunkoɓe leydi ndi yiitude hono o dabare ɓe joinan nokkugolleji to soɓɓire e to lettugal nafa nden mbiyen funnage leydi ndi toon en siwil en ana jamira woɗɗade ɗe nokkuje faɓe keɓa jayri golle mabɓe Yve Didier Bamouni hoorejo golleji fedde nde ana waltana en Boubacar Boly fiti ko ngulidi
Les membres du Conseil supérieur de la défense nationale ont décidé
yimbe saldunu maundu daraningu surale leydi men adi adi e joyinde fedde konunkobe ina anditire BVDP nde fedde yo battare lamu hawjinde konu leydi din kam daranta dum e do golidal fedde konunkobe na wiye COTN nde hawrundinan kala yimbe wetebe volontaire en be fendaje BVDP yo darande golle volontaire en yo bedude du tefore le bangal denagu ton e tawti darande denagu gure kewde le leydi men so tilsi hano jonde konunkobe maunde de danni dabare e hokkude sembe yimbe darani be denagu be fa golla golle mubbo ina wodiri e le diogu sahel e diogu fundange dum won lettugal dabare de na antire zone d'intérêt militaire dum yo habboda kino e adiji adadi le bangal surare leydi
nécessité de la défense nationale
do leydi Senegal do en appel politique wonube e walde yewi askan wi lundibe lamu de Ousmane Sonko ardi ibe gon joni e muwe seppo timude e fande du lewru jagande be gadi e seppo e de jidire wiide ko be jidi joni woni inde mabbe ittade e hawtobe e filade hono frambe e député en leydi di ibe jidi ben don en inde mu ben porñe don deleni en leygo seppo dum newaki wiata en Aminata Touré horejo kawtal pelle politique lamu yankoje enkedoga kanko Aissatou Ly fitantay kungulidi.
Vous avez aujourd'hui Yewi Askanwi qui est l'opposition radicale.
Hande Yewi Askanwi kanyum ne lundi lamungu lundegol winingol lundi be wadbe be no jidi yade idi sungoji Yewi Askanwi bi cikki ko e fitna tan de tiadele futi safrede en bawa famde doggol gotol e der doggi jetati yetta pelital wasti rendude e sungoji di duttoda jida wide ko dum wodata ala wona den feri Senegal e Senegal nabe be cubi gillu dubi chapandi potal Senegal no yari yeso no horma dum ni hani jukude
et cette tradition doit continuer
wodi lekibaruji di fa joni hala seppo to leydi Guinée ton du walde FNDC de hedanore doy galleydi di ana noddi seppo alkamisa hulude mette mabbe hono ko laamu nyaki wadude kaldal potal do segila a woteji ngaroji go fane go seppo du woko laamu wibe accia fa kaldal heba atawede wodi du to kodi wara ton en nyakata sukabe nayo maybe e cuudi chamdi ko rewi e bubbam na to palliti do wiltan e dum do en hunde ko wadata lama to boji di jippe leydi di lamu ana won e ginde yimbe wonbe hono e kodolde kadaade to leydi France ton en tiagal jaltudi woteji député en lundibe lamu be en kebidande maunde to suudu député en le mobo diran Emmanuel Macron horejo leydi di ana noddi be e jewte hande en dalde lawi gollidal en kedoga Moussa Oumarou Bari wadani en jantore majju
o idi joradade ko Christian Jacob mo lande républicain kono kadi gardido lande o homo jaa e landaji kewri dole e der di woteji député en kawral mabbe wadi hede yamde sappo subaka heddibe be o foti hawrude inay mabbe Olivier Faure mo lande socialiste François Bayrou Estanislas Guérini Marine Le Pen Fabien Roussel goto be fof ko darir darnde mantinide e der dawrugol Francie ardibe landaji kedidi ko e alarbaare be jodotto e hore jole dindi haaji tawi e der mabbe gardir LFI Jean-Luc Mélenchon mo lande nip kepdo e di woteji chapantate go piccal jegom e der temedere ko lidde wonde horeje jagorde suwa notade noddango Emmanuel Macron kono imma makko Adrien Quatennens riwtani mijo hawrude e horeje leddindi ko wana dum ko ko Mélenchon erima yo nip wondu e landa goto to sudu sardiru Francie e on saha Valérie Pécresse holliti ko yo Elisabeth Borne toddada ko boyani e horeje jagorde yo woppu golle e siftinde Elisabeth yottini wa pere golle mum e yeso Emmanuel Macron e subaka hande o kono e kabruji bayinaadi horeje leddindi jabani taw nden wappere e nde jonde to Élysée woni fanare Emmanuel Macron ko etade wattude dawrugol leydi ndi e jungo makko ngam ngardingu webana dum
fa joni du to Ukraine ton e bomboje Russie ana keddi samde leydi ndi handen hollude ko be tuggi gure kewde to Donbass wuro Tokivka dum wodi wa Lugansk ton en ana lato du sembe piande e Russie joni leede Europe ana gon e jidan hande ko fati e muye Ukraine jokondiral e jeal dental Europe no wada ade taw ibe baye gollidinde e dental Europe hawde hono Russie e di bonondaji yamde sapo etati silimaji sapo dum gondo RFI fulfulde jokitade famitade ko won etobe le on to tama kongol Fatou Asalminama
mi salmini marama mi salmini dendagal hedi yankobe RFI fulfulde
Fatmata Sisa wane ko to ganda hidibe
hande ko France woni ko yaate yewten ko yowiti e yaltudi kanyum di subugoji e sarde yankobe e wadudi e alat yawtunde
o di computer den ko winde jandeji di ngare
ko winda e jandeji
ko winda e jandeji Abdoulaye Diko salminama
mi salmini ma Rama Diallo mi salmini kanbe hedi be RFI fulfulde kala hendo mbay tawede
Abdoulaye to paden e kibaruji jandeji di
to leydi Mali ton to wargoji civil en ana jukki fewde mbiyana wargo en jukki fewde civil en waratebe be ana limé chapande chapande na temede temede e leydi won ko jeyndeje Mali e cakkal mudo fuf mbindi
bismillah kumpitode
Mali ana e sunare balde tati fuddude talatar hande de sabe wargo civil en temedere e chapanta tonne didon jamma asebere jabbine de e leydi wal bankas hakkunde leydi gure tati kippa e on jamma wuro jalusago jamweli e wuro desago e wi jeynde Mali webba nde jeynde warti hono e kongol laamu e subade du hono dedo balle tati suno e wi laamu Mali imare de yoddu anade be do yimbe warabe jonnon fadde de yamirode bamede gouverneur di wala Banyagara e prefet Bankas kanyum en tawama jalosagu o sedade e yide du hono kureji be do yimbe warabe tiagal dum nden wonde gouvernement o wadi jeyngal jeyngal nantino hono limore warabe be e sappade du hono fedendu fedde jihad yankobe noddirtene jenim jenim du woni fedde wina wallore dina e julbe saldumudum masina sabaden ko do wargo laamu leydi Mali jokkini du wiide hono sabi be jaati won anditabe hen nenno no yaawiri kuno Mali daroto wala hono no be kibirte be mbasa du hono yottinde yimbe wobbe kasen torra dum non e tawede e haalede du anden tan tafanno fedde fay wotere wadali hono jeyngal hollude yimbe mum en ngadi ngo wargo
Abdoulaye Diko won ko jeynde ak Tuniger wi
nde jeynde wi ngo warango ana jokki na du hono warangoji kewdi goddi kasin gaddi e leleedi ndi hertanade nokkoje de pelle jihadi en kobe de tawa ngo warango du jokki e warango wadango sappo e jetti ndu lewru elbak yo wuro non seraji gawo ngalure funnange leedi Mali e tondu hono jihadi en kobe mbari ko fodi civil en noga yen e dabaji mabbe do funnaba dum sabi du hono yimbe hewbe eggi hono ngandi galluje mawde de
Abdoulaye wakati sirato Burkina Faso wadi lamdan e match
ngal lamdal woni hoto Wagner woni hoto Wagner wonno de bedo civil en temdre e chapantato ne didon mbarete e wi wakati sira nenno warngoji civil en e kewal ana heddi fahan e kewal e leledi Mali fo tawi hono gonul Wagner ana tabiti e leledi Mali Wagner be do hono ardibe Mali e cubi hono goldinde tiagal de be tabintini ciergal hakkone mabbe e konu barkan e takuba don be France e be Europe ngo tottama minusma non wi de lo jeynde de wonno ben don no kali ko woni gonga e leledi Mali e nyal jabbere joninde wiide e windande be kolliti hono warangoji fewde e civil en e bonandaji hakke bi adama ana beedi sanne e leledi Mali
a jaram Abdoulaye Diko
RFI Segu e do chapan e jeenay e tati tobere jeego
RFI Sikasso e do chapan e jeenay e joyi
RFI Mopti e dow capanɗe jeenayi e jeeɗiɗi toɓɓere jeeɗiɗi
RFI Garwa e dow temedere e nayi toɓɓere jeetati
RFI Marwa e dow temedere e go'o toɓɓere jeegom
on jarama sakiraɓe heɗade RFI fulfulde kibaruji ɗi gasi ka fa joni keddo ɗon ɗo RFI fulfulde Fatmata Sisa wane naga yewtidinde on tottama kongol hande toɓɓere nde to leydi France yarata on nde letton famitade fa handen ko won e toɓɓere nde jonin woteji député en waɗama ton caggal majjum hande jaatiɓe gon e jonde filade no gollidan ngan jokkirta hakkunde laamiɓe e lundiɓe laamu yimɓe fo hawtoɓe e to bangal golle suudu député en jonnon e leydi sungoji e ji ko laamiɗo leydi ndi heɓay hono dande timmunde to assemblée nationale mbiyen ɗum woni suudu député en du bangal député en ɗum ɗo wonno ko jewtiɗo ton hono gollidal ngal tawtolte hakkunde maɓɓe e kamɓe wonanɓe o tonno e to ndiroɓe makko hono Marie Le Pen tawti fa hande ndu Jean Luc Mélenchon o jarama joni joni ɓacci on ga Ibrahima Abba kanko Saliou Diaw bangal masinaji ton tawtodiri on ɗo ɗo RFI fulfulde weltanade on ga on jarama sakiraɓe keɗoɗon RFI fulfulde wakkati fou